eɗen tawa nder hoggo doggino pucci ɗo nder ñamey nder nokkure to ko watto joom en galleji keme jeɗɗo jippina ɓe toɓo ndiyam ñamuno rawanin ɓenin ɓe du tawa kena e jonde nder teñdeje nder maɓɓe goto biteɗo Hawwa mumini jon duuɓi lasoji tati tawanoɗo e jonde nder bangere saga Garcia Kwara ley arrondissement nayaɓo mo gallu ñamey holli nder fi oye gonno gaɗira gurda mu'en
ko wadda fuu min gala minen kokke wakkatiji gonni minen kokke seɗɗa kandu heƴatamin hana ko gasi gonno minen ela gomnati on e goduɓe bawɗe e ballamin ɓe nangana alsilama en ndiyam no woodi dey heƴata himɓe min gaddanama école sukaɓe CEG tan jahata saga jangowa min kalanaka de min dillata nokkure de minen giɗi min dilla gam handen lebbi amin jeɗɗi yaade jeetati ni nder nokkure de min gala ñamande baadel lewru sumayere komin gatti gokka amin ɓe gaddananmin baañiri julɗe min keɓay ɗum
hedde jipporde nde to min tawi Hassanatu Amadou Aleyno jon duuɓi capanɗe tati kamɓe jon suudu muɗum to laati nder tendere wootere nden o woni imo joddi e nimɓe o fii du metti Hassanatu sanne imo eela Allah soƴƴitaade to maɓɓe
gonga min gala nder gurnal lobban ɗo en jon en aade kime jeɗɗi tawa nder nokkure de lokkotorore e école fuu no woodi dey minen giɗi min acca nokkure de min koota nden nokkuuji amin min comi jonde nokkure de gam nder amin no woodi koreeji gooduɓe himɓe sappo ɓe gala ñamande ko huntata haajuuji maɓɓe fii mo yurmini minen giɗi min coƴƴo gomnati salaki ndungu gondo ni naati ɓe kokkaymi laawol ko soƴƴoto
gam batte Allah e rafi heɓande o fii mosala nimɓe hewɓe e goyɓe nder arrondissement nayaɓo mo gallu ñame o no gatti seko seko sako ɗum waɗanna ɗum watta sabu ɓe mbawta soƴƴitaade nder ɓaadeji maɓɓe kadi gam batte Allah e ɓadagal ndungu ko laati fuɗɗi e hoore mum